napenda dema na jidai ati amevai kama ni luku piga white ni kame die ako machingri mangwai na bia light kukata maji ni sheria warugera ina machuchumia hiyo ni mwiko si miu omekalia ni sherehe na itaki masheria sheria
na time come kuna shanadi ya mkwa sheria lazima mfuate juu ya serikali askari sura yake wevi kaya kali kali sa lazima ufuate kodi sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera kukata maji munajifanya musa na nusa watohi mliomba nani ruhusa kipusa this time tulibeba jovyo uzindorende hatuta hata za hovyo
Napenda life, napenda dema na jidai Ati amevai, kama ni luku piga white Ni kame die, ako machingri mangwai Na bia light, kukata maji ni sheria Warugera ina machuchumia Hiyo ni mwiko si miu omekalia Ni sherehe na itaki masheria Sheria
Kata maji na sambuka Nikibleki na zinduka Nishitani ya mipanda jini mkata kamba Serikali na pindua Mindo kiboko yao Wakisleki tunapita nao Tena haina kuchao
Yani baby wendi mama yao
Afane pita ndani Yani we chuma inalala ndani Shamra shamra za kipapi we enjoy the party Tunapiga shere Yani mpaka kuche Tunapiga shere Yani mpaka kuche
Mimanga Napenda life, napenda dema na jidai Ati amevai, kama ni luku piga white Ni kame die, ako machingri mangwai Na bia light, kukata maji ni sheria Warugera ina machuchumia Hiyo ni mwiko si miu omekalia Ni sherehe na itaki masheria Sheria
Kukata maji, you can't bogo me Gidi gidi maji maji can't goro me Dobo dobo, kumguza chobo Ashaskize utamu, adi kwa kisogo Kukata maji ni sheria But mbona so una mix konyagi Ndani ya changa fadhamo Unakataje maji na ujadishi Fisi, mimi, Blake, demi yako minadishi Nakani vegetarian, bado atakula njoti Nkiwa depend, depends, ina depend, depend Buzz kibao saita bidume ni kunyo Na kauja tutisi, tabidume jichumi
Mimanga, napenda life, napenda dema na jidai Ati amevai, kama ni luku piga white Ni kame die, ako machingri mangwai Na bia light Kukata maji ni sheria Warugera ina machuchumia Hiyo ni mwiko si miu omekalia Ni sherehe na itaki masheria Sheria
Tunapiga sherehe Yani mpaka kuche Tunapiga sherehe Yani mpaka kuche Tunapiga sherehe Yani mpaka kuche Tunapiga sherehe Yani mpaka kuche